tubadde unako ralero mu studios tugenda kuba tuline honorable Golette Namuga ombaka achikirira Mawogola County South ne mchara Aida Nakuya ono na Democratic Front ayagala chifo cha mbaka wa parliament omchara wechitundu kino kye Kampala kawantani kene honorable Golette Namuga buza kwa tuliza
Sebo ni msimu kwano akaongeza kora lero era ne neba za radio ya CBS program zomtutu sakeze nja ulo na dala eno londo lensonga sebo zikiriza mngere nja ulo neba za bana Mawogola obuwagizi watu wa de banga lyo na ila wabachatua nye mngere nja ulo neba za bana Uganda obuwagizi wa de president wange Robert Chagulanyi Senta mnyo na jatambulide ne wangu wa de mberanga wajira ba yabu nkenke nyefe tukiriza nti tujja kuba kampeni zera zijja kugwako naye mungeri enja ulo nzikiriza neba ze OHT wa katikilo wa Uganda Charles Peter Mayiga ya tuaniriza sija gamanti ya tuwado lukusa kuba Uganda wano wafe ila tukai Uganda nti mwe na buliomu wano menge ya niriza buliomu sebo tuanirizi duwa jomu chitibwa wano eblange mengo matuzo kulopo ultabalo elio OHT wa katikilo na mbulia wiche vidi ebueleweyo nibyo tusubira na hebi ayino kutunulako nga omukulembeze saidi eno naye sebo nga bwabira bye deployment ya badde nene mu kitundu kira byo muye unyiza ti no prachireze mengo ne banga barracks echo nyongero chivumirira
olayo no but mawa badde o nenge bila ya bulijjo
embera nga ya bulijjo nyo ba deploying the heavy line bagana abantu bafo kuyingira ne chenja ulo che bakoze era nchivumirira sebo wangi mvumirira ekikola polisi ya koze amajeje kakoze FCC SFC yakoze echo kulemesa sabasajja kabaka wa Buganda okuyingira olubiri emmengo nga akoze sekubo lya ino okuyitamu zengana mugagoreti ava mu bendo bendo obaisa za aliye Mawogola mutesa jasinzira okubanga alamulira ko sabasajja bendo bendo eryo tushivumira era nga tusaba nti tekiddanga mokolebwa bwojogensa nafutara tutula muntu ule
mukyala Aida
wanjitali
abavuza kwa tuuliza nyabo
abatuuliza era abatwegaseko ku radio yobjaja simulala yenze naku ya Aida small body big brain ndi musanyufu nnyo okubeera nga ate munnange ompise okuba nga nibawo ensonga zentuusa eri bannakampala ate awamu ne bannayuganda njagala okwebaza management ya 88.8 FM olw'okulaba nga naku ya y'omu ku bakyala aba bakyasobola okubaako ettoffaali lye bongera ku kuzimba eggwanga Uganda ate era nzikiriza mbuuze mu ngeri y'enjawulo bannakampala central abanjagala ennyo abanyanirize ennyo abagamba owe ensonga za Buganda ensonga si masonga ettaano ye nakuya tegwe tumanyi njagala obebaza mu ngeri y'enjawulo era nga njagala obakakasa nti sabasajja kabaka siri mutiririra
ampuliriza edakiika ziri mwende ziise ku ssaawa ebiri ye mukyala Aida Nakuya onsonyi wako kulu nsose kugamba nti ayagala kifo kya mubaka wa parliament omukyala wa Kampala naye ali mu Kampala Central ku tiketi ya Democratic Front bitambula bitya mukyala Nakuya
munaye wa Kampala Central basiima era ba Kampala Central bulijjo tuyita ekisooka Nakuya bamumanyi tewali ambaka katikako ekyokubiri Nakuya mwana bakkiriza nti ffe twamuzaala politically tumugroominze politically tewali Nakuya watamanyi so bannakamwokya basooka ne bakola statement eyali eri very loud lero mbadde mu bannakafero 3 baleekaanye nnyo ate n'okusukkuluma bali era bannakafero 3-4 baŋŋambye ti Nakuya baaba osise olukoba nga kye bagezaako okutegeeza nti mu bakandidates bonna abakwesimbyeko tewali akola byokola tewali ateeka kitiibwa mu grassroots democracy nga ggwe sebo nze Nakuya Aida buli kyalo mu Kampala Central biri ebyalo 135 buli kyalo nnyina y'abantu 30 ne kole ziringa enzibu era osanga y'abantu 10 nga bagamba ffe tuli ku Nakuya kubanga ate eyo gye nasibukira ddala kati nenda banga Kampala Central kegamba statement yayo ku mubaka gwe beetaaga era waliwo ngambye Nakuya awava Captain Francis Babu ne waddawo Elias Lukwago ne waddawo Muhammad Nsereko weetaaga ddoboozi lyo nga Nakuya kubanga engeri gy'osunsulamu ensonga ngeri ntuufu ate ya nnamaddala ate era ne bagamba ati naye Nakuya atakujjukira mu Kampala gwe tuwewuunya gwe omukyala yayimirira ne Lukwago ng'abantu bonna bamwegobyeko
bawadde sente nga balidde enguzi ne bagamba omulodi agende gwe n'osigalawo ne alanise wanyana ne mugamba omulodi abeewo nakuya Kampala gwatu banja
okay.
Fetugenda kusasula busasuzi
wewawo
era njagalo bebaza olwekyo
ampuliriza edesika ziri kumi n'emu ezize kusawa ebiri honorable Namuga
wanje
ensonga eri mu ddiiro kati ndi wano nonya muku mu attorney general kiriwe kiwanuka abantu basigalewo abantu bagende jo ampuliriza nga bwe nkugambye General Muhoozi weyabadde ku mukolo embuya yagambye bwati ku nsonga eno
we appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include the presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law.
Honorable, omulide.
Omukulu omulide. CDF, the Chief of Defense Forces, Mukulu General Muhoozi. Asa wakutegeze gwanga nti, echasinzo tubo nyabu nyange gwanga, buta goveri la mateka, na buliomu buta manya doketie. Jagalo wakutegeza CDF, nti avunanyizi wakubio kulonda. Electoral Commission, biyabakama.
Ne mukulu biyabakama mwana mzi avayo.
Eda, nsaba okuongero kutegeze gwanga nti, noza buliomu adeyo musemateka amanyo vunanyizi wabwe. Ekirungi omutapisi wa mateeka lero atune jeno chiri wachiwanuka abudena agamba nti muna Uganda inabwa amalo okulonda je tuita polling station wano obasibya akagua omuliba agent jeno mozi ya chogede mjagambye buli candidate inaba agent wali mu box abakuuma abuteli aba wakanyako era mutufu ofenda mu box teri agenda okuleka abantu wetu wadu betu kendo kwa uvunanyizwa okuma akalu on behalf of the either party ku decide ya mtu yena nechi kuatagana ne waweru okubango mazo kulonda akaluluko mumita azavidi okutulola beche chigena maso sabo te wali teka liyo womenye era chinu nye tikati jeno Muhoozi ya yogede mkulu vyaba kama ya yogede na ye awatapu tida amateka kensa wa amateka ababudi de chino kolewa zewe nalicha li public service chinu nye Muhoozi jeno wabada yogira so assembly yu na agamba according to the law in accordance to the law. So mze mbadde ngena mujukiza bujukiza anti era ko kosembye yo ne wali ngo tandiko tuwa bulachye tuina kola nawo teko kumanya anti ngo okolera muteka achi nela kutoleza bana Uganda amajete gaina ogaingirira mukalu era liwa uli dozi ya CDF ngalivayo mukalu abaye unya CDF ayingira musinga abawo ekisoka a state of emergency embere tebele kanga yetaga extra force okuyamba kwa Uganda Police Force obanga waliwo disaster yo nanti chitiride olwembere no police yetaga kuyambiwa kati teyere tayeka baita muite so nja kusaba General Muhoozi atuyambeko ama kingele niye nga CDF
kanzije katono nyao mu parliament honorable obado chatunyo nyina mabufunzi gwe choja mu bigambo bino Attorney General ayogirala CDF yogede chilala ne sentebo wakachoke byokulona niyo gidi chirali kunsuonga zaba ntuku sigalao nga wama zoku lorda
mufunze nja kusababuli avunanyizi wakubiyo kulona buli omako avunanyizi wawe abatabuli mwa bubele bali electoral commission yeyagazi yeyadimarketing polling stations zino kibia waka wabiyari agamba omukulu nti wano abantu wale kabanji abantu wanji nyawo abantu wajia kubawa congestion nsaba mutegeza nti agendo kudimarketing polling stations zino nga manjine wagendo kuziteka ila njagalo kumutegeza nti mukalu wakade tuwa ina polling stations ze mitualo asatu mwe na nga mwe mwa mitualo nga asatu mwe sorry 3044 polling stations ila abantu balonda emitualo asatu mwe nkumi nyamu emitualo asatu ejo jaa kumi wabulu nji tewali mtu ya kola kajagalo polling station so simanyichi mwami vyo hawa kama cheyera likiride polling station kuluno ogamba abantu baveoneze njagala mugumia nti akalutaka kuma ye kateyera likirida Bakonstable be yata donafo bana Uganda. It's our duty okulaba nti tubera ne peaceful elections. So yakole party fena ba stakeholders fa bakulembeze tujja kola ogwaffe electoral commission ekologwa ne banansi bakolo ogwabo. So musaba naye bwaba akola ovunanyizwa bwa tatina suka we yali komie. Azanye party abeko wakoma. Nabala baleke bakole party yabo. Naye njaga kusaba CDF yamanye nti mu byokulonda is pure out of the game guno muzanyo taina guba mpaka ngaitidwa. So siroza anti waluo yaiso yambi wa CDF. Fero mtu inaizo kwebuza.
Mkuru tumaru sopia tekeza na maulenji.
CDF avaya tena akometinga kubiyo kulonda. For now.
Polisi ita bama je. Kubaya ambakila tumaru soko mwagiza wa polisi. Yavudu kwa ya tekeza na maulenji. Amatenga bakilizo kuita bama je. Anytime.
Anti kakati nkubuza.
When need arises.
So uyoge dabu njinti. Anytime. Na ya nkubuuli the anytime. Musonga. Tumajia kudira wa mbele ya kuteka utabangu na bagala. Ntiveku wa senti katubaite. Sabo embere isibwa isa majemu kaloteko kuba justifiable waliwo emergency waliyo disaster ngolaba techeberika na ene embere yo kubala atira mu byo bulu ne baleta majeo gateta kisanjagalo kubuza amaje agaze rubage gulogade kanonyayo chi rubaga south and rubaga north wadi banonyayo chi
mutara aida nakoya
ndi wa mkisa okulabanga njogera ku nsonge ebisere ebimu waliwo ebintu ebaonga bingi naye ngabantu bamanyi bizze bitya olwalero CDF ayinza okubanga responding ku njogera ab opposition aba national unity platform je bali bajja bagamba anti kalonde kanonye kakume ngalaba anti ja counter attacking na ye njagala nnyo okuleta ko background rachali wechityo mu kalulu akawedde tulaba nti eggwanga Uganda lyalina abali registered voters milioni 18 ku milioni ezo 18 milioni 9 bokale basobola okutandinga apo okulonda ngogasemu n'obuli invite na buli president bwe yafuna milioni 9 nezitalonda abamu kuffe ne tuba n'ebibuuzo ebigamba nti lwaki abantu bano tebalonda nekuvayo nechi ntuche tulaba ekinakola civic education kitekemu abantu omutima okujja okulonda nga tutegedde lwaki tebalonda abamu batya tinewe tulonda gwe tulonze tebamulangirira abala bagamba newe tulonda bamala ne bakabba abala bagamba anze sina gagenda kulonda kunkola ki kunkubirayo nekuvayo nechi ntuche ekyetugamba nti kanonye kalonde kakume ebirala bye bayongerako sali part of the architectural bit of it na at least kino cho nchimanyiko era muchonga twagala chi mukukanonya
mwashali wanopo
yes mukukanonya twagala noli atajja kulonda wabewa mutukako amuyita jako lechi alonde ata muzemu nesubi nti jangu olonde kubanga wo malo kulonda tugenda sigalawo tukakume ye yali spirit yeyo. So olwalero bana Uganda baina challenge nti bonna bakimanyi nti he who votes is not the winner but he who counts ya ino busobozi obu declaring omuchi
omuwanguzi
kati nga uwe twagalira baberenga basobola okubeerawo okuwitina ensinga okubala akalulu kaabwe naye era kino nenkizayo mu parliament yegwanga Uganda era wano wenjagaira president w'ekibiina kyange right honorable Mathias Mpuuga nti bwe yali leader of opposition ya advocating ra ekintu Dr. Kanukiza Besigye kye yali atandise ekya electoral and constitutional reforms era one of the reasons yaddenga Democratic Front eina abantu banja abasobola okwesimbawo nga ba presidents b'eggwanga yawe ensonga zaayo lwaki teyasimbawo mukulembeze waki waggwanga ng'ensonga ezo zifaananako bwe ziti nti olwalero we weesimbawo nga kakiiko k'ebyokulonda kakyalinga we kaali tugenda kuba tufukiriza mukolo ekyokubiri n'agamba nti tetusobola kugenda mukulonda kwesimba okuba president nga muwakyaliwo militarization of the election tugenda kubeera mu bigobe na kwazirana ekyokusatu n'agamba wetubanga tukyali ku high level of voter bribery and voter intimidation ng'eriwo kati tuba tewali kyetugendamu kiri vivid
tigenda kuvayo bantu kulabikako necho kunechirala na gamba anti ngafa abo opposition eranchi wanti honorable Namugayo omukubabaka abali naye by then yabayitanga nabayisanga mu electoral reforms ngabalaga wa egwanga jeigenda okugenda oba we kigenda okufanagana omukulembeze omulungi yo yasobola okulaba ensonga najikolako nga kizibu nga tekinafuka emergency neka tegwanga Uganda liri mukatu liringe liri mu state of emergency already twayingira da mukalulu katwali tumanyi obulungi
nawe kalimu
era nange kalimu naye ranjagala kutegeeza
kamanya bulungi
exactly ndawe byali wedda nakati webikyakola ki webikyali wo naye amidist mukubeerawo wali wakugambye lindako wali wakugambye nti okwesimba okuba presidential elections nga presidential candidate bino ino bisubira naye wano wetuli tukyasobola okuba n'obusobozi obubijjawo oba obugonjola ensonga bweziti oyo yali honorable Mathias Mpuuga nga bwagamba ba members ba parliament era ne Dr. Kizza Besigye yabagamba nga ba leaders ba opposition abalo babajjukira abantu ku electoral reforms zino netukkiriza yes netukkiriza netugamba nti acho nekijja kijje ground yali leveled twesimbewo olwaleero tuli mukasera akafana ko bwekati nga CDF abereri natoa order lwachi parliament yagano okutula okuyisa electoral and constitutional reforms singa electoral reforms zino zakolebwako tetwandirabye majje mukalulu echo kubiri tetwandirabye kugulwa mukalulu kwa abantu mukalulu nge chiriwo okutisa tisa kwandi badenga sikwa kwandi badewo osanga kubanga osanga na ulaba kwandi ona opposition inga bati 37 na babachi abo opposition so echo ndo za chicha andi badewo kubanga echo tichiri kwe na rem yoka echo kusatu twandi bade tukakasa nti at least chairperson we electoral commission talondwa sitting president so wetubanga factors ezo twazibusa amaso nga twalina ba members ba parliament abali vocal betumanyi balungi nga honorable Namugga nga naye babibusa amaso olwalero either tukaba crocodile tears oba tukkirize twayingira mu field ekijja kijje tulabe tukumye tutya obuwanguzi bwa
fe position ya mwediki abantu basigale ku gundi abaleme kusigala
no abantu balina okusigala okuma obuwanguzi bwabwe. He who votes doesn't declare the winner, but he who counts. So gwokubera wonga babala nti nakuya, 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 nakuya. Oba nawe nga gwotalinga ngobala. Naye ate oba toliwo kubanga abamuche chipamala mwesubiri obutalonda. Chapter role wetu londa.
Commission ya gamba, tubude bwo kubala obutuko komeu neto vira otoka. Tosiba wo. Boronda dai
echo 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 atina cho sina ko buzimu kubanga era abantu chebaze bakola bantu banji nyo wano mu Kampala
bwana mugaboche bali nako
buzimu ne Uganda awamu necho banabo chebaina ko buzimu tebasobola chisa steininga nti buli muntu ajja ku polling station asigalo okute chisoboka kubanga tumanyi polling stations zizinezi muwe tukubira rallies inti ejula nga naye abantu mu constituency bonate bawe kuzechi
tebawe
deyo meaning webange badde ejula wane chisawe nga chijulo ja kusanga ekisawe kimono mu Kampala Central nga kiri mu polling stations nya kati buli muntu bwabazenga zokulonda Museveni asigaddewo azokulonda Bobby asigaddewo bonanga basigaddewo we cannot accommodate that tichisoboka au sogera nga munnabyabufuzi kati njogeranga mukulembeze
okay.
Buli ajjo kulona nitugamba nti Kololo 1 ku East Kololo Primary School wenondera buli muntu ajjo kusula akalulu asigalewo tasobola chikonteininga naye abantu bakomewo babalaka chi
akalulu
kabwe necho kulala era njagalo kugamba kati ekamoche ina abalonzi emitwalo roughly emeka ebiri eina polling stations emeka buli ajjo kulonda bwasula akalulu nasigalawo kijja kuba kizibu neri abantu benyini nyini kijja baviramu obuki.